Our topic is God's plan with humanity.
Umba wethu uThixo bolukaThixo eluntwini. Kwesinye isandla ke insebenzo yeGolgotha kude kube se kusekwinseni yovuko kokunye. Kwaye sizawuthetha ngako mhla sinomnqweno wokuba iNkosi iyawuthi ngenene ithethe nathi sonke kunye noqhagamshelwano athe walumisela kuthi likwazi ukuba luzaliseke ngathi ukuze sibandakanywe kunqophiso sithi ewe kwinto uThixo ayenzileyo. Ndithanda ufunda phaa kuncwadi yokuqala kuPetros isahluko sokuqala umqolo weshumi nesibhozo ukuya kumashumi amabini kunye nesithilelo isahluko sokuqala. Ndingacela uba ume ngeenyawo ngako oku ncwadi yokuqala kuPetros isahluko sokuqala umqolo weshumi nesibhozo. Nisazi nje ukuba anihlawulelwanga nikhululwe ngezinto zinakonakala oosilivere noozigolide kuyo ihambo yenu engento enayinikelwayo ngoyihlo kwakungegazi elinqabileyo likaKristu njengelemvana engenasiphako engenabala owaziwayo ngenxa engaphambili okunene ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kodwa wabonakalaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu. Nina nikholwayo ngaye kuThixo. Kwisithilelo sahluko sokuqala ndithanda ufunda umqolo wesihlanu nomqolo wesithandathu.
From Jesus Christ, who is the faithful witness,
naku Yesu Kristu olingqina elithembekileyo wamazibulo kubo wabafileyo umphathi wokumkani bomhlaba kulowo wasithandayo wasikhulula ezonweni zethu ngelele lakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo uyise kuye makubekho uzuko namandla kusemaphakadeni asemaphakadeni. Amen.
Let us pray.
Masithandazeni.
Heavenly Father,
bawethu osemazulwini sicela wena ngenhliziyo zethu ukuba jonge ezantsi phezu kwethu ngoku ngenceba. Siyacela Nkosi ethembekileyo uba ube khona phakathi kwethu. Sifuna ukubona wena njengobethelelweyo waze wavuka ekuveni kwakho ubunzima ekufeni kwakho kodwa ngokunjalo kuloyiso lwakho phezu kokufa nesihoko novuko lwakho ngosuku lwesithathu. Nkosi ethandekayo, sikelela ungcwalise le yure nalo mhla nangesiqhamo sephakade singaza phambili ukuze kuzukiswe igama lakho. Msindisi othandekayo, ngokuvela kwinzulu zomphefumlo wethu siyakubulela sisonke ngawo lalwesihlanu olungileyo ngemini apho wena wabethelelwa khona laze laphalala igazi lakho ukuze kusindiswe abaninzi. Wena wava ubunzima ngenxa yethu wafa ukuze thina siphile. Nkosi ethandekayo, thandazela kunjalo abo bava baziphilayo elizwini lakho okokuqala kubo ubomi babo. Yange ilizwi lakho lingathetha nathi sonke lichukumise iintliziyo zethu yanga singaqonda kuba kuthethwa nathi kwaye ngenyaniso nguwe othethayo. Ngoku sinikela le nkonzo ekukhokhelweni ngomoya wakho oyingcwele. Sicela wena Nkosi ethembekileyo ukuba ube khona phakathi kwethu ngokwesithembiso sakho. Usindise, uphilise, usikelele, kunjalo uzitshile kumlungu amnye kuthi. Siyakucela oku egabeni likaYesu. Amen. Amen. Ngacupha phansi. Manene, nani manenekazi, bazali nodade abathandekayo kuYesu Kristu Nkosi yethu. Lo mhla ongena kufaniswa kuwo wonke unyaka ngokukhethekileyo nje ulungele ukuba sizipile kwinto eyenzekayo emnqamlezweni eCalvary. Kwaye ndithanda ukuthi kanye suka nje ulwesihlanu olungileyo akumelanga uba ibe yinto yokuvuyelwa, kumele ibe ngamava kunye mava nawe kunye nobethelelweyo, amava esinaye asinawo kunye noThixo. Kwaye ndiyathemba ukuba ngako kuziphila elizwini sizawuboniswa uba kwenzeka ntoni kakuhle kakuhle eGolgotha malunga necebo losindiso. Yayiyimini enkulu kwimbali yoluntu, imini apho uThixo waxolelaniswa kunye nabantu, imini apho uThixo wathabathela phezu kwakhe tyala lethu, izikrexo zethu, yonke into wayisusa kuthi wayibeka kwimvana kaThixo, imini apho umnqophisi omdala kunjalo wawusele usisithunzi njengemini enkulu yokucamagusho. Ndithanda ufunda imiqolo embalwa nje kukho oku, kwaye ngokuba oku ikukuziphila elizwini andizuthi ngamanye amaxesha kuyenzeka xa omnye uvangela athi emva koko agcwale ngamandla ekuvakaliseni kwakhe, yanga ilizwi lingathetha nathi namhla ngendlela elula, kodwa masibe namava ngentsebenzo yalo. Silapha namhla ukuze sithi ngenyaniso sibe namava kunye noThixo. Le nkonzo akumelanga uba iphele kungakhange kubekho umntu othe waqhagamshelana noThixo aze abe namava ngoxolo olunzulu entliziyweni. Ndizawufunda izibhalo ezimbini kwakhona njengokukhawuleza. Kuye lo wasithandayo wasihlamba ezonweni zethu ngelile lakhe igazi, wasithanda wahlawula ixabiso, usindiso luphunyelelisiwe, akekho umntu odinga uba alahleke ngoba usindiso lulapha. Kwaye ukuba umntu lahlekile kodwa kukhona usindiso olufumanekayo, akanakumsola uThixo ngaloo nto. Thixo uyasilungisela indlela, ayiyekele kuthi ke ukuba sawuthini ngayo. Kuye lo wasithandayo wasihlangula kwizono zethu ngelile lakhe igazi, wakwenza sibuyele elizwini. Incwadi yokuqala kuPetros, ngegazi elixabisekileyo likaKristu kungathi imvana engenakusolwa engenabala. Hlengiwe, siculile sathi ndihlanguliwe. Ndiyaqhayisa ngaloo nto uba ndihlangulwe ngegazi lomsindisi. Ewe ke ngundoqo wemeko le. yinto ekungayo yonke le nto. Akho malunga nenkolo yobuKristu, akho malunga nobiziphatha mandla okanye abasebenzi bebandla benzani, oku kumalunga nokuba namava uze ube lingqina le nto uThixo ayenzileyo. Kwaye ukuba ndifuna ukuthetha ngenyaniso, ngoko ndibona imeko enye. Njengoba kwakunjalo kwimihla kaYesu Kristu iNkosi yethu, baninzi abafuna ukukhokela abanye ngokomoya bengakhange bavula amehlo bona ngokwabo, bengakhange babe namava ngokwabo ukuba kungantoni na. Hlangulwe ngegazi lixabisekileyo likaKristu njengembana engenatyala engenabala. Zintanda, ayikho into engaphezulu umntu anokuyenza ngaphezu kokuba amkele isipho esingcwele uThixo uyakunikela, uyakulungiselela, uyenze yafumaneka. Wena nam kumele sikwamkele. Ngithanda ufunda inani lezibhalo. Ilizwe elilandelayo likwincwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesihlanu. Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesihlanu, suka umqolo weshumi nesixhenxe. Ngoko ke, ukuba ubani ukuKristu, usisidalwa esitsha. Izinto ezindala zidlule. Bonani ke, zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Zonke izinto ke ziphuma kuThixo, owasixolelanisa naye ngokwakhe ngoYesu Kristu. Wasinika ulungiselelo loxolelaniso, olu ke lokokuba uThixo waye ekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi, engazibaleli kubo iziphoso zabo, walimisa kuthi ilizwi loxolelaniso. Lo ngundoqo wokuvakalisa ivangeli kaYesu Kristu iNkosi yethu. Inqaku leli ba umntu uhlangule ekutshabalaleni, wathweswa ngobabalo nenceba, suke ba umntu wahluka kuThixo ngokukrexa etsalelwa ekufeni. Oku ke kwathabatha uThixo ukuba akhe ibhlorho eluntwini, lungisela yena. Besingena indlela yoba sivuke sibheke kuThixo, yoba sisondele kuye. Yena kwamele ahle aze kuthi. Ilizwi kwakumele libe yinyama, kwakumele ibe ngumntu ukuze anike uluntu indlela yoxolelaniso nosindiso apha emhlabeni. Kwaye apha kubekwe nje kakuhle, kodwa konke oku ngumsebenzi kaThixo. Akekho umntu onokongeza. Nditsho nento encinci kwintlawulelo emangalisayo. Akukho senzo sankolo esinento efanayo nesenzo esingcwele kwicebo likaThixo losindiso. Ayingomntu abenzayo, kodwa nguThixo. Kwaye uThixo sele enzile, sele sinikile usindiso kuKristu. Kanje basifunda apha, sixolelanisa naye ngokwakhe. Kwaye ndingaqinisa kanye kwakhona ukuba lo ayingumsebenzi womuntu nokuba unxiba isambatho okanye unesihloko esithile. Usindiso ngumsebenzi kaThixo kulo lonke uluntu kwaye kumele kukholwe kuluze lamkelwe. Kodwa konke oku ngumsebenzi kaThixo othe wasixolelanisa naye ngokwakhe ngoYesu Kristu kwaye usinikile ulungiselelo loxolelaniso. Umntu othe wabanamava kunye noThixo akanakuzinceda kodwa kungqinela nje oko, banoxhino lwangaphakathi lokuba baxelele abanye ngako awo bathe baxolelaniswa. Banelizwi loxolelaniso entliziyweni zabo kwaye bangakuthwala akuse phambili bakugqithise kanye kwakhona lo mxolo umangalisayo. Oje spin kwabaseKorinti isahluko sesihlanu qolo eshumi elinethoba. Oluke lokokuba uThixo waye ekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi engazibaleli kubo iziphoso zabo, walimisa kuthi ilizwi loxolelaniso. Elizwi lomngxamlezo kahle kahle ke kwaye undixolele. Kuba ndithe ndenza uphawu oluya naphi na, hayi ukubethelela kodwa umnqamlezo ongenamntu yomibini, umnqamlezo kunye nengcwaba akukho mntu akuphayana. Yesu Kristu wabethelelwa waze wayobekwa engcwabeni, wavuka ekufeni ngomhla wesithathu. Akalengi emnqamlezweni nje ngento engenabomi eyenziwe ngegolide nesilivere okanye ngeplanga okanye ngenkcenkce ezithile ithwalwa ijikeleziswe ehlabathini. Ngelothuka kuvakasho lwam lokugqibela kwabasefilipi kwakhona bhayana inkonzo ehotele, ndacinga uba mandikhe ndingene ndiyobona uba kwenzekani phayana. Yho, yabonani, yandenza buhlungu into yoba ndibone umfanekiso oqingqiweyo uxhonywe phayana ulungiswe kakuhle, mhlawumbi ke imitha ezintathu ubude bawo. Ndacinga nje kum Thixo othembekileyo, yintoni le nto yenziwe ngabantu ngomsindisi wethu inkosi yethu? Zange ishiyeke emnqamlezweni, kwakumele uba yenze nangaphezulu kokuhlangula. Kuqala kwakumele ahlangule aze ahlawule amatyala, axolele izono, asixolelanise kunye naye. Kodwa kuzange konele, kwakumele ahlele sihogwela ayokoyisa ukufa, asuse amandla okufa, eyise isihogo, athimbe intimbo ukuze aqondakalise ubukho bakhe kwiindawo zonke emhlabeni ngaphantsi komhlaba. Ngosuku lwesithathu kuye kwacaca ukuba ukufa, isihogo nomtyholi babengenakumbamba, wavuka kwakhona. Uyaphila, uyaphila entliziyweni yam, uyaphila entliziyweni yabo bonke abo bathe bamamkela. Lena yomeko yengxoxo mpikiswano, makube kanti uyamkela okanye uyamkeli, akunoxoxwa ngayo. Yamkeleka nje kuphela elukholweni. Sonke siyazi ukuba abantu ingacinga loo nto besebenzisa ubuchwepheshe babo bafake ingxoxo mpikiswano. Kodwa kuba ufuna ukusindiswa, mele ushiye zonke iindlela zokubona kwabantu ngasemva uze uze enkosini onenceba kuthi sonke, ukuze samkele isipho sikaThixo sobabana. Ndithanda ufunda umqolo esiwazi sonke, incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sokuqala. Mhlawumbi sonke sivela kumabandla athile ekuhlanganeni, apho sithe safunda izibhalo ezingcwele. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sesine, umqolo weshumi nesibhozo. Kuba ilizwi lomnqamlezo liba ubudenge okunene kwabatshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Into enye inentsebenzo ezimbini ezahlukileyo kumakholwa. Ilizwi lomnqamlezo lingamandla kaThixo kwabangakholwayo, yonke loo nto isisikhubekiso. Sisigubekiswa akazi ukuba makenze ntoni ngako. Bahlobo, namhla izinto kumele zahluke phakathi kwethu ezintliziyweni zethu. Namhla ilizwi lomnqamlezo kumele ukuba ligqobhozele entliziyweni zethu njengenyaniso ephilileyo. Namhla iGolgotha kumele yazise ukuthi ngokungathi besime kwesasithuba sokuvala, sibe sibukele njengoba inkosi ibethelwe emnqamlezweni ezandleni zayo nasezinyaweni, njengoba uKristu umnqamlezo unyuswa kunye naye phezu kwawo, uhlekiswa ngaye besenza intlekisa. Namhlanje uYesu Kristu nyana kaThixo owanikela ngegazi lakhe nobomi bakhe ngenxa yethu, mela ahambe phambi kwethu njengokungathi besimile nje ecaleni kwakhe. Sinamangqina ngakonke kuba kwenzeka kusenzekela wena, kusenzekela mna, kwenzekela thina sonke. Kwakumele kuthethwe nje kwakhona, hayi ukuba siyivuyele le mini, kothi ukuba sibe namava ngento uThixo asinikileyo kwicebo losindiso ngalo idini elahlukileyo eGolgotha. Uxolaniso kunye noThixo, uxolela lonke ityala nesono. Ubomi obungunaphakade ngakukholwa kuYesu Kristu inkosi yethu. Ayikho enye into eninzi esiyidingayo ukuze sisindiswe. Ilizwi apha lithi kuba ilizwi lomnqamlezo liba ubudenge okunene kwabatshabalalayo. Ubudenge, intliziyo ethandekayo, ukuba ilizwi lomnqamlezo ivangeli kaYesu Kristu akukho nto eliyithethayo kuwe kude kube namhlanje, ngoko yanga lena ingaba yiyure apho ubaba lukaThixo likongamelayo yure. Xa iintliziyo zivuliwe, iintliziyo xa sifumana uxolo kunye noThixo ngayo uYesu Kristu inkosi yethu, kuba ukuthunyelwa komnqamlezo kwabatshabalalayo bubudenge. Andicingi kuba ukhona umntu nobumnye othi ngamabom afuna ukulahleka, kodwa ndifuna ukuthi kuba abantu abaninzi balandela indlela ezahlukileyo bekholwa ukuba ziya pha kwelona nqaku zilinde ukuze zisikelelwe. Ngokumele ithethwe ukuba inye kuphela indlela, inye kuphela inyaniso, unye kuphela ubomi. Mnye kuphela unothi yena ngokwakhe. Mna ndiza enkosini. Mele size enkosini xa sifuna uvakalisa osindiso lungcwele kwabatshabalayo libubudenge. Kodwa kwixela elilandelayo, okulandelayo kuyathethwa. Kuthi thina sinziswayo ingamandla kaThixo. Omnye umntu angathi ngoku, ndiyazazi mna, ndiyabazi ubuthathaka bam, iimpazamo zam. Kuyawuba njani na xa ndinikela ubomi bam enkosini? Ndingaphila kanjani ubomi obumkholisayo? Yanga ndingakufunda oku kwakhona ndize kubhekisele kulaa mqolo ofundiweyo ngaphambili. Kodwa konke oku ngumsebenzi kaThixo, hayi umsebenzi wakho, hayi umsebenzi wam, hayi iinzame zakho, hayi iinzama zam, kodwa umsebenzi wentlawulelo uphunyeleliswe emnqamlezweni eCalvary. Kwaye ngaluvakaliso lwento uThixo ayenzileyo kuziswe ebantwini ziindaba ezilungileyo, umyalezo wosindiso. Ivangeli kaYesu Kristu inkosi yethu, kodwa yabo basindiswayo kuthi ngamandla kaThixo. Kumele sibe namava ngelizwi lomnqamlezo, ngento eyenzekayo emnqamlezweni njengamandla kaThixo. Ndingathanda ukufunda ngokunjalo kwabaseRoma isahluko sokuqala. KwabaseRoma isahluko sokuqala, uqoleshumi nesithandathu. Kuba ninazi ntloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu? Kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo. Ukuviloko, kuba andinazi ntloni ngevangeli kaKristu, ngokuba ingamandla kaThixo kude kuse elisindisweni, kusindiswe wonke umntu okholwayo, uMayuda kuqala, ngokunjalo kumaGrike abaphaya. And ubulungisa bukaThixo batshilwa ukusukela ekukholweni uye ekukholweni, njengoba kubhaliwe ukuba olilungisa uyawuhle ubomi obuphume elukholweni. Ngamazwi amangalisa njani avela kwizibhalo ezingcwele, ivangeli kaYesu Kristu ingamandla kaThixo kulo ikholwa. Amandla la uThixo azitshila ngawo kubomi bethu, amandla esiwadingayo ukuze sikwazi ukukhonza silandele iNkosi, ukuze sikrazule sisuke zenze iintlakathi zizonke nje, ukuze ngoko siyikhonze iNkosi yethu ngendlela elungileyo. Ndingathanda ukuqhubeka ndifunda kwivangeli kaMathewu ukuze isikhumbuze ngento eyenzekayo kule mininye. KuMathewu isahluko samashumi amabini anesixhenxe, umqolo wamashumi amane anesihlanu.
Jesus Christ as Savior took the place of those
athe ke kwabakho bumnyama malunga neyure esithoba. Xabe uMathewu 27 uvesi 45 kuthe ke kuthabathele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwa wonke umhlaba. Ke kaloku malunga neqilixa lesithoba adalula kuYesu ngezwi elikhulu esithi, eli eli lama sabakthani, oku kuthi Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na. Kuqala apha inkosi ithabathe indawo yethu ngoba sithi ababeshiywe silahliwe nguThixo. apho Jesu Kristu umsindisi wethu uthathe indawo yabo babezokuhlangula wakhala ukukhala kwakho nokwam ngokuba isono soluntu lonke sabekwa phezu kwakhe njengoba isitsho umprofethi Isaya kusahluko sama53 ukuba wahlatywa ngenxa yeziqeqo zethu watyunyuzwa ngenxa yobugwenxa bethu isohlwayo sasiphezu kwakhe ukuze sibe nexolo thina ngamanxeba akhe saphiliswa ngeli thuba xa into uJohane uBhaptista ayithithayo yenzeka xa diyabonani le imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi ngelaa thuba xa isono sehlabathi lonke sasibekwe phezu kwemvana kaThixo wakhala ekhala endaweni yabo babehluliwe kuThixo ngenxa yesono Thixo wam Thixo wam undishiyeleni na kwaye ndithanda ukuthetha into apho endishukumisa ngendlela enzulu bakhona abantu abangekavi babe namava ngokulahlwa nguThixo abo ngaba basafile ezonweni nasezipeqweni ngethuba umoya kaThixo uhla phezu kwabantu ngokushinyayelwa kwevangeli bayaxaphela ukushiywa kwabo nguThixo ukulahlekelwa kwabo baxaphela ke ngokusesikweni ukuba bamephi na kwaye bayaphi kwaye ngelaa thuba ukukhala kuba ngaphezulu kakhulu njengomfana ndandicinga ihlabathi lisezinyaweni zam ndandingazisola yeka nje ingcinga yoba ndidibane nomsindisi kutheni ngoba zange ndibulale mntu zange ndikhubekise mntu kodwa ilizwi lathetha nam athi isandla senkosi ngenyaniso sehla phezu kwam kwaye ndabona ndaqaphela ukwahluka kwam kuThixo imeko yam engenathemba kodwa ngoku kwehla inyembezi andinazo intloni ukuba ndithethe ngokuphandle ngako oku ngethuba umntu ephaphanyiswa ukuvakaliswa kwelizwi akanakushiyeka esonweni nasekrexweni kodwa uyaqaphela uba uThixo uyaqala ukumshukumisa mphakamisi qala kuko konke xa umntu evuka ebuthongweni besono apho umntu akubo ngemvelo nje xa evuka uyaqaphela kubani ngumntana kaThixo nakanye andikasindiswa ndisahluliwe kuThixo ayaxelela ngoko umoya kaThixo uhla phezu komntu ngendlela namandla uba uyashukunyiswa chukunyiswe ngaphakathi uba uyakhala athi nkosi sindisa umphefumlo wam xolela tyala lam nesono ndinike xolelaniso othe walizisa eluntwini egolgotha soloko umntu esekwimeko yokufa ngokomoya awuqapheli nto abanye balinda uhambo lwabo lokugqibela abanye balinda isidlo senkosi sokugqibela ukuze bathomalalise isazela sabo phambi babafe kodwa mandithethe le nto kuphela ngumsindisi onokusindisa uxolelo luza ngokukholo kwinkosi Yesu Kristu inkosi yethu ukuba umntu kumele asindiswe phambi ba amke kulo mhlaba awo basuke exesheni baye kwiphakade besindisiwe bazawufika ukunjalo kwela cala besinsiwe. Izilumnqamlezo lithela bangamandla kaThixo kuthi, apha sicakusimeko, kuthe kwaba mnyama, ngayo iyure yesithandathu kwethu kwiyure yethoba. Le ndinikhumbuza iGenesis sehlo sokuqala. Ubumnyama bawuphezu kobuso benzulu, waze uThixo wathi wakube kukhanya, wakukhanya. Apha uThixo efuna ukwahlula ukuba lonke uluntu luncedwa ebumnyameni, kwafika ukukhala kuloyiso oluthi kugqityiwe. Emva koko kwaba khona ukukhanya. Ndiyadiya etempileni wakrazuka kubini ukusuka phezulu kuyotsho ezantsi. Oku kwavakaliswa ukuba indlela eya kuThixo, indlela eya kwindawo engcwele ivuliwe. Bahlobo bathandekayo, kuwo lo mhlaba uThixo uthe wanika uluntu isandla sokuqhelaniswa. Apha kulo mhlaba, phaa kwisiqithi saseGolgotha, imitha ezimbalwa yaseYerusalem, inkosi yethu yaphalaza igazi layo yanikela ngobomi bayo ukuze thina sisindiswe. Umntu lo umoya kaThixo azotha phezu kwakhe uyaziqaphela. Kwaye iyakukhala ngenyaniso, Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na? Kodwa mandazi kanye ukuba kwenzeka ngokuba isono siqhagamshelene nabantu, kwaye iyontsebenzo nje yesono kwiindidi ezahlukileyo, kodwa isono sokungakholwa. Abantu abasakholwa ngendlela esijonga isibhalo. Ngonke umntu ukholwa into afuna ukuyikholwa, engakhange aqaphele ukuba oku akusebenzi phambi koThixo. Ngoku kwiyure yesithandathu kwabakho ubumnyama kulo lonke ilizwe kude kube yiyure yethoba, kwaye kwavakala ukumemeza ukuthi, Thixo wam, Thixo wam, ndishiyela na? Abo bamamele nje kakuhle sesaqaphela. Kuba incwadi yesibini abaseKorinte sahlo sesihlanu umqoloshweni nethoba nantsi, uThixo wayekuye uKristu exolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na? Ngokwekali ngokubini kuyinyaniso, kwaye ngelithuba apho isono soluntu lonke sithe sanikelwa kuye, waze wabethelwa emnqamlezweni kuze anikele ubomi bakhe ngenxa yethu, kwaba yinyaniso. Thixo wam, Thixo wam, undishiyelani na? Umzuzu olandelayo, xa ikrele lamajoni aseRoma telahlaba icala lakhe, kwaye igazi elingcwele elixabisekileyo lithe laphalala xolelo, xolaniswa nokuxolelo, lithe lamiselwa nguThixo ngokubini emnqamlezweni. Inqanaba lokuqala kukulahleka ohlukile kuThixo. Inqanaba lesibini kukuxolaniswa kunye noThixo. Zintanda lena yinyaniso kulo icebo losindiso. Ayikokuthetha nje malunga nengcingane okanye malunga nokuba izawuba njani, okukuthetha ukuba kuyawuba njani na, kwaye ingaba kunjalo na. KuThixo ayikho into ethi mhlawumbi, njengoba itshile. Sithe saxolelaniswa kunye noThixo, masifunde elizwini kaThixo, ndithenda khetha ngenjongo uba ndifunde kuzo zonke ivangeli ukuze ndiphawule into eyenzekayo. apha ndifika kwindawo kumarko isahluko seshumi nesihlanu umqolo wamashumi amathathu anesithandathu
saying, if thou be Christ, save thyself and us.
Wakitima ke omnye wazalisa imfunxa yevinika. Wayifaka engcungulweni wamseza esithi, khanenze kuhle, kesibone ukuba uEliya woza kumthula na. Yazi into yenzeka emva koko kunjalo. Wathi ke uYesu ekhuphe izwi elikhulu waphuma umphefumlo sifunda kuLuka isahluko samashumi amabini anesithathu iqolo amashumi amathathu anethoba ke kaloku omnye wabenzi bobubi ababexhonyiwe wayemnyelisa sithi ukuba wena unguye uKristu zisindise nathi usindise. Waphendula ke omnye wamkhalimele sithi awumoyiki na wena uThixo ukwakuku kugwetya nje. Thina ke okunene sigwetywe ngobulungisa kuba samkele kufanele esakwenzayo. Kodwa yena lo akenzanga nto ingendawo wathi kuYesu uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza usebukumkanini bakho wathi uYesu kuye inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nam eparadisi bathandekayo yonke into inyaniso izulu nomhlaba ubomi nokufa kunje ngokukhanya nobumnyama ixesha nephakade yonke into inyaniso ewe bakhona abo abavuyelwayo ngabantu abazinzululwazi abathi nje ingaba ukhona umntu wakho wabuya azosixelela ukuba kunjani na kwelaa cala athandekayo sele ebuyile kwaye ubungqina bakhe buyinyaniso ukuba ibingulazayo nje olula kumele sikholwe into ayithethileyo mhlawumbi isingayikholwa kuba kodwa yayingekho omnye phandle koYesu uYesu Kristu kuYesu ngokukwayo othe wehla wabuyela ngomhlwesithathu wavuka khona wathi bendifile kodwa yabonani ndiyaphila bona phakathi la ingumabali aqwetyiweyo izulu linyaniso isoko siyinyaniso bomba ungunaphakade buyinyaniso thixo uyinyaniso umtyholo uyinyaniso yonke into injalo nje ngendlela ekuthe kwaxelwa kuthi sakushiyelwe ebhayibhileni apha sibonisa umntu okuqala okubiza enkosini wathi awu bafuna ukuxolelwa kwizono zabo namatyala awunoza apho uthelo xolo ke mhlekazi uThixo ndilapha ngoku akumelanga ube lolo hlobo kodwa kumele ukhwaze egameni lenkosi ukuqaphela inqanaba lokulahleka umntu akulo kunye nokugwetywa kwakhe njengoba yaqatshelwayo le ndoda yaziyathi kokubini siyonela ngoba samkela umvuzo wakho samkela umvuzo wezenzo zethu kodwa le ndoda ayenzanga nto gwenxa sonke sinetyala sizelwe kwelihlabathi sele sisona sazisohlula kuThixo njengoba nditshilwa phambili ayikho inkqubo yenkolo enokusiqhagamshelanisa noThixo kuphela yinto uThixo ayenzileyo yiyo esebenzayo ebukumkanini bukaThixo Intsebenzo yolu hlanu olungileyo icebo losindiswa ayinogciniswa okwaneleyo yimini yosindiso eyabonakalayo phaya imini yoxolelaniswa kunye noThixo eluntwini njengoba besisipili kuphilwe kunqophiso omdala kule Leviticus sahluko sama-23 ngomhla omkhulu wentlokoma ngokunjalo inkosi yethu yakufunda nayo oku kuluka sehluko sesine yakubeka phezu kwesipho jesifane bathi lo ngunyaka owamkelekileyo imini yosindiso nobalo yaze yathi le mini esibhayo sizawusekile phambi kwamihlo ethu uThixo ufuna ntoni thixo ufuna ukuba abantu abantwana basetempileni.
In the Gospel of John, in chapter 3, there,
ukuze siphile ngonaphakade kumele sibe nobomi obungunaphakade siphilele abo banobomi obungunaphakade ngabo kumele baphile ngonaphakade kodwa xa uzoba nobomi bexeshana kumele ukuba uzelwe kweli hlabathi wathize waphefumla nzulu ukuze kusebenze yindlela ekuthethwa ngayo ngokomoya kumele sizalelwe ebukumkanini bukathixo umphefumlo wethu kumele uphefumlwe ngobunzulu uze wamkele ubomi obungcwele uyesu kristu inkosi yethu yathi kwivangeli kayohane isahluko sesithathu okuya kuyinyama kuzelwe inyama kuyinyama oko kuzelwe ngumoya kungumoya usanukumangala ke uba ndithe kuni nimelwe kukuba nizalwe ngokutsha kungenjalo awunakubona ubukumkani bukathixo ndibophelelekile phambi kothixo nesazela sam uba ndixele abantu inyaniso ecocekileyo inyaniso ecocekileyo yile yoba zimbini iindlela ezahlukileyo njengoba inkosi ngokwayo uyasikhetha indlela ephangaleleyo eya entshabalweni banintsi abahamba ngayo indlela emxinwa nendlela ecutheneyo esayibomini bambalwa kuphela abayokuyifumana le ndlela emxinwa yiloo nto inkosi yethu yathi ngenani ngesango elimxinwa wakuthetha kwangaphambili unokuthetha emva koko ngenani ngesango elimxinwa xa usithe sabona khona ukuba ayisosenzo nje senkolo kodwa imisebenzi kathixo iyaqala xa umntu ama ukuba avilizwi lakhe amkele umyalezo wosindiso lukayesu kristu aze akholwe enkosini izinto ezingcwele kakuhle kakuhle ziyafumaneka kuthi ngalo ukholo ngeentloko zethu sasoloko sixoxa siphikisana kodwa ngeentliziyo zethu singakholwa kwaye ngemilomo yethu singayingqini into esiyikholwa ezintliziyweni zethu bhaliwe ke kwabaseroma isahluko seshumi ukholo luza ngokuva athandekayo ihambe kude ihamba ngaphezu kwamazwe alikhulu bona abantu neenkolo namasiko abo nantoni na inye into ethe yacaca kum ndibonile othixokazi nothixo baleleyo benzelwa amadini ukuze udriver angalali esteringini nintsi izinto endizibondeyo ndibone zontlana ezi ndawo neChina ndabona izinto ezininzi. Ndibonile okunjalo ukuba abantu banongxano, abantu bahlola. Ikhona into engaphakathi kubo bafuna ukukhonza, kodwa bayenza ngendlela egwenxa. Kwaye xa ndithe ndathetha ngedolophu yasePakistan e-Islamabad, maninzi amamuslim phaya akholwa nzima ke ngokuba bacinga sikholwa kuThixo abathathu endaweni yoThixo mnye. Abayiqondi uba uThixo mnye uzitshila ezulwini njengobawo emhlabeni njengonyana ngathi ngomoya ingcwele. Ngoku bakholwa nje kuThixo nakumprofethi wabo uMohammed. So ndavakalisa esihlweleni kuba uThixo nguThixo inyaniso, kwaye angafumaneka kuphela apho azitshile khona ngokumntu. Kwaye ndifuna wena ukuba uthathe le nkcazelo, uthathe uzisentliziyweni kakhulu, ucinge ngako kukuphela apho uThixo azitshile khona eluntwini, walenza yazeke igama lakhe, waze wayitshiya intando yakhe. Kuphela kulapho singabanamava kunye noThixo uze wamkele isitshilelo sakhe. Loo nto ibingamiselwanga nakuyiphi indawo. Kwakungokubhekisele kuYesu Kristu Nkosi yethu. Ndibabonile abantu bejwe phezulu esibhabhakeni benqula ilanga nezinye izinto ezinye zitye ziyofika kwindalo. Kuhle, kulungile. UThixo ngumdali wezwe lonke, ubomi bonke buhla phezu kwakhe. Akho malunga nendalo ngoku, kumalunga nentlawulelo. Ukuba ndidinga intlawulelo ngoku, kumele kuziwe kumhlengi ngusindiso. Kumele ndize kumsindisi ukuba ndiyagula. Andihambi ndiye kumakhenikhi wemoto, ndiya kugqirha. Yayiqonda, kumele nathi sijike siye kwindawo apho sinokufumana khona uncedo esinokulufumana. Kwaye xa kusiwa ukuba sinikele ubudlelwane bethu kuThixo, sibe ngabantwana abayinyaniso kuThixo, asinohamba, asinoya nakwiindawo zobuKristu, kumele siye kuYesu Kristu. Kwaye ndizakuxelelwa ngoba namhlanje amahlelo angaphezu kwamakhulu amathathu konke kumele bunye isivumelwano sobunye bamabandla, kodwa mnye uThixo, inye iBhayibhile, inye intlawulelo, bunye ubomi bungunaphakade, inye inyaniso. Yonke into iyinyaniso. Abantu abaninzi benze okuninzi koku kwaye oko kuvakaliswa kuzihlwele endaweni yokubakhomba kuKristu, bakhokele kuKristu. Abaninzi bakhomba indlela. Umsebenzi wethu kubonisa abantu indlela elungileyo kuluntu lonke. Kwenelizi apho umprofethi Jeremiya esithi, imani ezindleleni nize nibone nibuze indlela yakudala. Yeyiphi indlela yakudala? Nize nihambe ngayo, fumane indlela yakaThixo, indlela yesindisi. Apha siyaboniswa ukuba umntu wokuqala owasindiswayo esifa, njengoba uYesu wayesifa, le ndoda yakhwaza kuye yathi, uzundikhumbule xa usiza usebuqaqawulini bakho. Impendulo yayimfutshane kakhulu kodwa ilungile. Inene, inene ndithi kuwe, namhla uya kuba nam eparadisi. aphilize lo mprofethi yoweli lizalisekile nje uPetros ucaphulile kuntshumayelo yokuqala ePentecost nabani obiza igameni lenkosi osindisi apha into yokuqala umntu kumnqophisi omtsha kukubiza igama lenkosi basindisi wayekwazi ukungena eparadesi kunye nenkosi kusuka kwivangeli kayohane isahlo seshumi nethoba ndiyafunda pha umqolo amashumi amabini anesibhozo kuya kwamashumi mathathu uba koku uyesu esazi ukuba zonke izinto ziphunyelelisiwe uba isibhalo kumele sizaliseke ngokupheleleyo soloko ndiyithanda xa ufuna umnqophiso omtsha ukuze isibhalo sizaliseke apha sithi ngokugqibeleleyo ukuze isibhalo sizaliseke ngokupheleleyo ndinxaniwe ngoku kwabekwa isitya esigcwele iviniga bagcwalisa isponji ngeviniga ibeka phezu kweyisophe bayise emlonyeni wakhe xa uyesu ngoku athe wayifumana iviniga wathi kugqityiwe kumele uthe wathoba intloko yakhe wawunikela umoya la mazwi inyaniso agqityiwe ukutsho ke yonke into ayingomazwi nje apha isenzo sikathixo sosindiso sithe saphunyeliswa emhlabeni ixabiso lihlawuliwe izono zixolelwa baba lukathixo usindiso lukathixo luthe lwanikwa uluntu sukela ngoku akekho umntu ekudingeka uba alahleke indlela icacile abangenatyala lo ungenatyala uthathe indawo yabanetyala wenziwe isono ngenxa yethu ukuze sikwazi uba nesabelo ukulungisa kukathixo kuye manene namanenekazi bazali nodade kuyesu kristu inkosi yethu sonke kudala sizawube sisephakadeni abancinci nabadala ndiyitsho le nto malunga nemiqondisi yamaxesha ukuba sisondele ekubuyeni kayesu kristu kwaye andiyokutyhafiswa ngabantu abathi hey loo nto seyithethiwe yakhona ukulindela ixesha elide kakhulu kwimihle yethu iziprofethi zebhayibhile zizawusekile phambi kwamehlo ethu ainkosi yethu ithe kumateyu sehlo samashumi amabini anesine uluka isihluko samashumi amabini awuqala inkosi ithe xa izinto nizibona ziqala ukwenzeka zisihla phakamisani iintloko zenu ngokuba lelo yenu sondela ndiyacela kukholo sisondele ekubuyeni kukayesu kristu inkosi yethu ngaloo mini umateyu isahluko samashumi amabini anesihlanu uzaliseka abo babelungile bangena kunye nomyeni emtshatweni lwavalwa ke ucango ngaphandle kuyabakhona ukulila nokutshixisa kwamazinyo kwakhona abantu bangathi he ukuba uthixo ngithixo wothando kanjani ukuba avumele imigwebo emibi kanje neminqweno yokuba kuze phezu koluntu ukhe wayicinga ngaloo nto abantu abayicingi loo nto ngothixo nakanye bade bathi uthixo akekho xa kukhona ke ngoku isibetho esithile lapho abantu bamazi khona uthixo noba bathi akaphile bakhona abantu abambonalise nje ngokungapheliyo yinto nebalulekileyo ngokubathandekayo thixo umise ubudlelwane kunye nathi wagubungela umariya waze umntwana awayemphethe wayikhawulwe ngomoya ngcwele kuyesu kristu yayibubomi obungcwele igazi elingcwele wayengengo myuta wayengelo hlanga yayengu thixo etyhilwe esenyameni yayingumsindisi wethu umhlangulo wethu igazi elingcwele likathixo yayibubomi obungcwele bukathixo xa igazi lapha layo ubomi bungcwele bakhululeka ukuze kungenwa khona njengoba balungcwele kwabazohlangulwa ngegazi. Yiloo nto kubhaliwe kuye kwaye kukho ubomi, kwaye ubomi yayikukhanya kwabantu khona nje abo abangajongi icebo likathixo losindiso ngamehlo angcwele njengoba nditshilwa phambili, bambona nje ngomqondiso wenzululwazi. Xa ufunda phayana iincwadi zabanye ooprofesa uva ngenye indlela bazamile ukuba bamqonde uThixo, isityhilelo sikaThixo, icebo likaThixo, yonke into ngendlela ethile ngengqondo, kwaye loo nto ibingenakwenzeka nje ayinakumcacisa uThixo, kodwa singabanamava kunye naye. Asinakumbona uThixo kodwa singamthanda ngeentliziyo zethu zonke, umphefumlo wethu wonke. Ngoba kokuyawufika imini apho into ebhaliweyo kwintshumayelo yasentabeni izawuzaliseka. Banoyolo abahlambulukile entliziyweni ngokuba bayakumbona uThixo bona. Khona izibhalo ezimangalisayo ezingenakusilahlekisa, sazi ngokuqinisekileyo ukuba lizwi likaThixo liyinyaniso. Noba banyelisayo bathi yonke into iyafaniswa, jonga kwa ivangeli sahluke kancinci kwinkcazelo yabo. Omnye xela kakhulu malunga nalo mnyhadala, omnye malunga nalowa. Xa uzidibanisa zonke kakuhle kakuhle zenza umanyano oluhle, kodwa abaza kwimeko ngokwengqondo yabo oko indlela embi yokuqala. Ke ngoku ewe, ngokunjalo bazifaka kwingxoxo empikiswano engasiyo enqakweni namhla ngale mini. Intsebenzo yento eyenzekayo emnqamlezweni eCalvary kwicebo losindiso kumele kubuyiselwe phambi kwamehlo ethu, kwaye ngokukhawuleza kumele kubekho entliziyweni zethu. Umhlanguli wethu wazalwa weza kweli hlabathi ngayo le njongo, wathabathela udidi lomntu ukuze ahlawule ityala loluntu lonke. Umntu ngamnye kuthi kumele akwamkele oku, azamkele yena bonke abamamkelayo yena banikwa amandla uba babe ngabantwana bakaThixo ngenyaniso ndiyanqwena. Uba namhlanje wonke umntu ngaphandle kokukhetha umdala nomncinci angakhumbula ukuba lo mnyhadala owenzekileyo phantsi iminyaka engamawaka amabini adlulayo kulaa ntaba ekuthiwa iGolgotha, ukutsho kwindawo yamathambo kwiculo esiliculayo esithi Golgotha enozuko. Ngako oku asithethi ndawo apho kwenzeka khona, sitsho le nto yenzeka phayana. Umsindisi wethu wayejinga phakathi kwezulu nomhlaba wathi, xa ndiphakamisiwe emhlabeni ndiyawatsalela kum abantu, kwaye usatsho nanamhlanje nabani oza kum andiyi kumlahla. Wenze ukuxolelaniso eluntwini kuYesu Kristu inkosi yethu, idonga elisahlulayo lithe lasuswa. Ngoko ke intlawulelo ekumele ize ngaloo kokubini enguThixo nomntu, kwesinye isandla loluntu ngomoya umsindisi wethu yayinguthixo inkosi wayethe athi phambi uba abekho uAbraham ndandikho kodwa enyameni wazalwa wasongwa ngetawuli esitalini ngokokubona kwam wayenesiqalo ngokubona kwam ukungcele usuka adeni ephakadeni qala elilizwi phambi koba benyama wayelilizwi lizwi likuye uthixo ilizwi uthixo kwaye laba yinyama laphila phakathi kwethu uYesu Kristu ngu-Immanuel uthixo enathi ngokwasemhlabeni yayingumntu wayesitya wayesela wayediniwe walala wafunyanwa ngokodidi lomntu kodwa wayengaphezu komntu wayenokuthatha izonke ezimbalwa azazophule yabona izandla zakhe zishiyeka zigcwala sisonka wakophule kwaye kwaphindaphindana ngokunjalo kum apha isifundo sithi kumele sizibeke esandleni sakhe bakhona into ezokwenzeka kumele sizithembe sithembele enkosini sithi ndilapha njengoba ndinjalo ndiza kuwe ndithabathe emva koko simve sithi izani kum nonke nibulalekayo nisindayo ngumtshwana kundiya kuniphumla nika ukuphumla namhlanje ndifuna ukubona bonke abo abangekathi kwisazela esilungileyo babe namava ngoba balukathixo ngawo ebungcweleni bokuphumla kathixo qala abantu kumele baziswe ekunxunguphaleni baze baqaphele inqanaba labo lokulahleka lokwahlulwa kuthixo baze bakhale kuthixo athi inkosi banenceba kum ndingumoni ndixolele zonke izono zam undihlambe ndicoce ndingcwalise undamkele ndenze umntwana kathixo ndinike ukuxolelwa kunye nobomi bungunaphakade yinto uthixo afuna ukuyenza leyo namhlanje apha isele semnqamlezweni lakhwaza enkosini kwimizuzu yokugqibela waze waviwa wavunyelwa ukuba angene eparadesi cela ubuza namhla ukuba ukhona umntu naphakathi kwethu ongena ukukhathala ukuba uthe wavula amehlo akhe ephayana ukuba ingaba laliphelile na ixesha kwaye ingaba kukumemelela okunjani oko bangapha baza kuloo nto kwenziwa ngabo abo bakhange bakwamkela ukubabalwa nguthixo aw bacinga uba sekhona ixesha ndisemncini bawuthina abantu uxolelo lahlukile kwesingcwele sithi namhla baniyasiva baniyalivile izwi lakhe namhla niyayenzela ukhona intliziyo yenu namhla namhla libhekisele kuwe thixo uzalunika zisi wakho ukwizandla zenkosi singanikela namhlanje akekho umntu aziyo ukuba ingomso liphethe ntoni abaninzi bathe bawa abavuka inkosi ifuna wonke umntu ngenyaniso wonke umntu ukuba abe namava kunye nothixo namhla abe namava ngenqanaba likathixo ukuze afumane ukuxolelwa aze aqonde into eyenzekayo kwicebo losindiso ayizukwenzeka kwixesha elizayo sele iphunyelelisiwe sele yenzekile uthixo uxolelaniswe kunye nabantu ityala nesono thiyasuswa kuphela kungakholwa okunokuyikrazula. Yilonto kubhaliwe kwathiwa uYesu wathi ukuba ukholwa ukuba ndinguye nofela izonweni zenu. Mnye kuphela umsindisi, lunye kuphela usindiso olo uThixo athe ngoba balo wasinika kuKristu yinto le ethetha yona iGolgotha, imini yovuyela usindiso. UThixo akafuni kuba siphose
inqaku
kuyo yonke inkqubo. UThixo funa ukuba siphume kuzo zonke izithethe, sizibone sijongene nalowo wabethelwayo, siqaphele. Oh Thixo wam, oku kwenzeka ngenxa yam, ngenxa yetyala lam, ngenxa yezono, ngenxa yokungabi naThixo kwam. Oko kuthe kwabekwa phezu kwemvana kaThixo. Oh Nkosi wena undithandile kakhulu, ude wasusa ityala lam, ude wasusa isohlwayo sam wasibeka phe kuwe. Wena wanyamezela ekumele ihle phezu kwam. Yayisithe kwakumele bahle, kuye owahlayo. Yayisithe kwakumele bafe, sohlule ukuThixo. Nguye owathabatha indawo yethu waze wasifela ukuze asinike ubomi obumnaphakade ngoba balo. Kukhona kwandifuna ukutsho nje oku, khona isimilo soma xa umntu ethe wasuka exesheni wayephakadeni wamkela ubomi obumnaphakade. Ayonyaniso leyo. Lo ukholwayo kunyana kaThixo nguye nobomi bungunaphakade. Nabani ungakholwayo kuye akanabubomi. Zingaphi izibhalo ezinokucatshulwa kwesahluko kumabhere isahluko seThoba umqolo wamashumi amabini anesixhenxe? Kumiselwe ebantwini ukuba bafe kube kanye emva kokube ngumgwebo. Kweli xesha okwangoku akho nditshintshayo abo bamkayo kulo mhlaba belahlekile, bazawulahleka nasephakadeni. Abo bamka kulo mhlaba beqelaniswe kunye noThixo, beqelwe nguThixo njengabantwana bakaThixo, batshintsha nje indawo yokuhlala, basuka exesheni baya ephakadeni, baya kumqolomba, basuka umqolomba wenyembezi baze baye kuvuyelwana phakade abo bakholwayo. Zintanda, lena yinyaniso ayontsomi, lena yinyaniso engcwele yanaphakade. Thixo ayekuye uKristu exolanisa naye ngokwakhe ihlabathi eli wena nam sikulo, kodwa ngoku siyinxalenye yakhe. Zangabalele azibalele kuthi izono zethu, sixola yonke into ngoba baba. Into eyithetha yona ke uLwesihlanu olungileyo iGolgotha, njengesenzo sikaThixo sosindiso kulo lonke uluntu ngalo uvakaliso lwevangeli. Kwaeli gama lithi ivangeli lithetha ukuthi, livela kwisiGrike lithetha ukuthi indaba ezilungileyo, umyalezo omangalisayo wothando ubabalo, okuxolelwa, ukusindiswa. Iculo lithi umyalezo wakho, umyalezo wam, umyalezo kuthi sonke. Into entle ke leyoba yinyaniso leyo, inyaniso kwaye uThixo yagcina ilizwi lakhe, kwayazazisekisa oko akuthembisileyo. Thetha ukuthi ngabo ubomi bakhe nokufa ngako ukuvuka kwakhe, iNkosi yethu ithe yaqondakalisa oku ikuthethileyo kuba beyinyaniso kanje ngoba usitsho umoya engcwele umnqophiso kanye intando yokugqibela ibophelela ngokwasemthethweni phezu kokufa into eyenzekayo leyo enqamlezweni eCalvary. Inkosi yethu ithe, eli gazi lam lomnqophiso omtsha eliphale labaninzi ukuze kuxolwe izono. Hliziyo ethandekayo, kwamkela oku namhlanje ungenakuthandabuza. Singathandabuza abantu thina ukwethu, ayikhombi kakhulu loo nto leyo, kodwa ndiyacela ungathandabuzi, ungamthandabuzi uThixo nelizwi likaThixo, uThixo nelizwi lakhe. Yonke into evela kuThixo intle. Njengoba lisitsho iculo, sinelizwi lakhe. Izulu nomhlaba liyawudlula kodwa ilizwi likaThixo liyawumangona phakathi. Kuba wena nam sifuna ukuba kunye noThixo ezukweni kude kube nginaphakathi, ngoko kumele sikwamkele apha njengesipho. Ekuvaleni ke ngithanda ufunda kwakhona elizwi elimangalisayo kumnqophiso omdala esithe salifunda endaweni ethile mva nje iza nje engqondweni yam, kwaye ndicinga uzawubona kulo uba kunjani. Kwakumnqophiso omdala amadoda kaThixo ayebeke ithemba labo enkosini, base baba namava ngento ayithembisileyo. Ndibhekisele kuYobhi, uYobhi isahluko seshumi enethoba, ngokunjalo kuYobhi isahluko samashumi amathathu anesithathu. Isibhalo ezimbini nje ngokufutshane, uYobhi isahluko seshumi enethoba umqolo wamashumi amabini anesithathu. Akwaba ngoku ebebhalwa amazwi am, akwaba ebekrolwe encwadini ngentlabo yesinyithi, athithwe ngelothe, axholelwe eweni nanini. Ke mna ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli, engoku phela uya kusuka eme phezu kothulu lwehlabathi. Emveni kokuba ulusu lwam ludlavulwe kanje ingasekho inyama yam, ndiya kumbona uThixo. Endiya kuzibonela mna ngokwam, amehlo am ambone, ingabi wumbi ziyaphelelwa izintso zam ngaphakathi kwam. Kakhulu elizwi liqabisekileyo lithi, kuba ndiyazi ukuba umhlawuleli wam uhleli, abo bangenakuthetha oku namhla, abo bangenakuthetha benengqiniseko benamapha kunye noThixo, kumele bakwenze oko namhla. Kungenzeka kwaye buyakholwa kuyakwenzeka. Lizwe kumele ba liyasithuthuzela esele bekhulile kwiminyaka, lifunyanwa kuYobhi isahluko samashumi amathathu anesithathu. Yobhi isahluko samashumi amathathu anesithathu, ukuba kukhona umthunywa kunye naye omnye ewakeni ukuba ambonise umntu. Qaphela apha ezintetho, umlamleli omnye ewakeni kuba abelingqina ebantwini. Umqolo wamashumi amabini anesine uthi, wombabala athi mkhulule angehli aye esihogweni, kuba ndilufumene ucamagushelo. Emnqamlezweni iCalvary uThixo wafumana ucamagusho, ngokunjalo umyalezo uthixolanisa kunye noThixo. UThixo usinike ilizwi loxolelaniso, kwaye siyabiza eluntwini sixolaniswe kunye noThixo, xolelaniswani kunye noThixo, icala likaThixo olu xolelaniso luthelwenzeka. Qelako yakho indawo kumele ukwamkele ngokholo uze ukungqine njengoba ilo meko ngumnqophiso iyaqhubeka kumqolo wamashumi abini anesihlanu. Isuka ibe nentlanzi xahla inyama yakhe ubuyele emihleni yobudodana bakhe. Oku kungaba kutsha kwabanye bethu, kodwa ekupheleleni ekubuyeni kukayesu Kristu, xa oku kunokonakala kombatha ukungonakali, oku kufayo kokombatha ukungafi, sawubuyiselwa. Sawubuyiselwa kumihla yobudodana bethu ebuqaqawulina komntu uzawuba ehamba ngeentonga, ke kumntu ezawuhamba eyimfama, komntu uzawuba esisithulo okanye esisimumu, ake kumntu ezawuba vubunzima ngobulwelwe. Zonke izinto azizubakho. Sawubuyiselwa ebutsheni bethu sibe nenkosi ngonaphakade. Eso ke sithembiso sikaThixo, yinto le ithetha yona intlawulelo, hayi nje ukuxola kwezono, kodwa kunjalo ephakadeni. Akuyi kubakho mlando wasono, wasigulo, wabunzima okanye wakufa. Izinto zangaphambili aziyi kubakho. Yabona, uThixo uzenza ntsha zonke izinto. Qala ke entliziyweni zethu nakubo ubomi bethu nje. Ekupheleni kwalo mqolo apha iyakuba nentlahla inyama yakhe, ubuyela emihleni yobudodana bakhe. Abantu abatsha banokuqonda nje oku kwangoku. Siyazi thina uba kuthetha ukuthini, ngoku uyaqhubeka. Uthandaza kuThixo akholiswe yena nguye, abubona ubuso bakhe eduma, yena uye ambuyekeze ke umntu ubulungisa bakhe. Akazibalanga izono zethu ngokuchasene nathi, uhlaziya ubulungiso obungcwele kuthi. Size size phambi kobuso bakhe simemelela sivuya, ngoko ithi lo uvuma ebantwini athi bendonile ndakugwenxa okuthe tye, akwalinganiselwa kum njengoko noko. Ukhulule umphefumlo wam ukuba ungagqithele esogweni, nobomi bam bokubona ukukhanya. Ithanda ukuba nishwangathele kanye kwakhona into le mihla, usuka kulwesihlanu olungileyo ukuya kwiPasika ngecawe, kwesasidlo malunga necebo losindiso. Usindiso bekumele luphunyeleliswe apha kulo mhlaba nguThixo, oku bekubandakanya ukuxolelaniswa kunye noThixo, ukuxolelwa kwethu yonke into ethe yama phambi kwethu noThixo, bekumele uba isuswe. Idongo liphakathi olusahlulayo butshaba yonke into bekumele uba isuswe. Indlela eya kuThixo kwakumele uba ilungise, ilungisele uluntu. Akekho umntu wayenokuyilungisa. Inkosi yozuko, ukumkani ukumkani yena ngokwakhe, weza esenyameni waba ngumntu ukuze alungise le ndlela eyilungisela abantu apha emhlabeni. Uxolelaniso olupheleleyo kunye noxolelo, ubabalo, usindiso nobomi bungunaphakade, nokoyisa ukufa. asindiswe ekuchabalaleni kwisoko ngokwaso. Yena wehla ukuze sinyuke. Yonke into eyayinyanzelekile malunga nosindiso Thixo usinikile ngoba balo kuKristu Yesu inkosi yethu. Ngoku ke kukuthi uba sikwamkele simbulele uThixo ngakho. Sithi ngenyaniso sibe namava ngakho nje ukuba abazali bethu nodade benza njalo ekuqaleni, kuze nathi ngokunjalo samkele isiqinisekiso sokholo sithi ndiyazi ukuba umhlanguli wam uhleli. Basinokuthi ndiyazi umhla ndaziyure apho ndathi ngesazela esilungileyo ndanikela ubomi bam enkosini. Ndiyazi ngeyure apho ndathi ndaba namava kunye noThixo ndafumana ukuxela izono zam ndaze ndaba ngumntwana kaThixo. Ndaba ngumntwana kaThixo njengoba uPaulus ecacisile kwabaseRoma, umoya wakhe unqinela nomoya wethu ukuba thina singabantwana bakaThixo sentanda. Kungathetha okuninzi ngako. UThixo ulunikile usindiso kolu luntu oluthi mhlawumbi lungekalifaneli namhlanje, kodwa kumele kwamkelwe. Kumele sibe namava ngako. Singakubaleli nje ekuthini into emasiyiqaphele nje, kodwa namhla kungenzeka kuwe, ewe, kubo bonke abangekabi namava kunye noThixo uthando oluThixo alutyhilileyo ekunikeleni ngonyana wakhe kuphela kwamzeleyo, kuze bonke abakholwayo kuye bangangatshabalali kodwa babe nobomi obungulaphakade. Akunocaciswa ngamazwi oko. Thixo wasithanda kakhulu ngokunzulu uba weza enyameni wathabathela yonke into kuye ukuze asihlangule nokuze asixhwile ekufeni nasesihokweni, asenze ukuba sibe ngabantwana bakaThixo. Bonke abanye ke abafumani benkolo basesemangcwabeni abo uYesu yena wavuka ngomhla wesithathu. Uyaphila njengoba umbhalo ecula esithi uYesu uyaphila kwaye nam ndiphila kunye naye. Wena kufa kupukwenzakalisa kwakho kahlakhe. Ndifumene iculo ebendifuna ulifunda kakhulu, ontloko egcwele ligazi namanxeba, igcwele intlungu, igcwele ngamanxeba, ontloko enyelisiweyo yafakwa isaba sameva, yayinciniswa kakuhle ngembeko enkulu, kodwa ngoku umsindisi wethu wabethwa wanyeliswa tsicela. Emva koko icala lakhe lavulwa aze igazi elalinyanzelekile kwintlawulelo yethu lampompoza, waze wangena kwingcwele yasemazulwini ngegazi lakhe ethe wafumana intlawulelo yanaphakade ngenxa yethu ukuphumelelisile. Amen.